omutalimpeo olinjuba gwerota yakanze mpa mukigombe emunkuba we ambulera yange onkwatako nerabira na buli kyembadde ngendo okwogera
Music.com.